Ti. Si body.
Norwich.
Of what media Africa.
Awe. Sina roho mbaya. Vile na wapenda wote. Sina roho mbaya. Vile na wapenda wote. Watoto wazuri wote waje kwangu navyo wapenda mimi sina roho mbaya awe na heshima ukiburi tampa moyo wangu nitampenda mimi sina roho mbaya
mademu wembamba mpo wapi
tuko hapa
wale vibonge vipotabo
tuko hapa
refu wafupi mpo wapi Napenda kunyoa kuvaa mawigi na vikuku
Tuko hapa
Wom dusty wo
Sina roho mbaya Vile nawapenda na wapenda wote Sina roho mbaya Vile na wapenda wote
Waka mbele michuzi, waka nyuma midozi we
Awe
Usipike miluzi, maskani kichizi we
Awe
Waka mbele michuzi, waka nyuma midozi we
Awe
Usipike miluzi, maskani kichizi we
Awe
Haya bana
Tuna banana hapa
Haya bwana
Hili goma ni matata
Na ya bananga
Tutabanana hapa
Haya bwana
Hili goma ni matata
Walk dusty
Walk
dusty Walk dusty
Walk
dusty
Penda wote sina roho mbaya vile nawapenda na wapenda wote
walk dusty
walk dusty
walk dusty walk